abafu bondeke byebasalaganya bingi olaba bakulimba woto bantimba n'abakyala balala olusi bakugamba tinkutulugunya kubuze mirembe mama kimanye babikinga bakulemese wamma bakutabangula omutima ekibaluma wamma bwenkubita mpo bafune ensalwa baliko bulimba nakuwa obweya mu butakusobya nga nedda ensonga kyewamatira naawe laba te bwenfuna abatabuza batayina kisanga befuda bawabula ii batulemese wamma kuba bye banjogerako ndaba bifundu mama topapa kugenda mpuliriza mukwano sirina mutawana Tabaganya obulamu bwange nasala weelaze kugwe ne kubyange tugabane emyoyo kugwa gubere gwange obufumbo tubukolera omukago kalaba ebigambo byabwe tumanya bwe tebakukyusa ndowooza